Big Dim, Big Hit, Big Home Music, das New Hit.
Timbaland's Big Homie.
Kumusa pawo musiripi, nuwicheza tipi. Kwikutuzibisha, kuturegusha ntagusha. Ubushongore burabura, kwizera kurarura. Kubogama ntibizibya, amaherere yikabya. Baravuga ariko ntibaziga, mutuziga ndetse ntibaziga. Ndabibona, nkabivuna, mumagana, tunungana, witukana, mubungana. Barahana, mutaka umuhano, umusano, umukano, umusano, umufano, umukano, umusano. Umwereka ibyiwe, nta femba ibyo tutahinze, nta risari ibyo tutamaze. Nimbangukirizo n'intabarizo, kunyikirizo zikangurira bizi. Yewe yewe muntu wize ukamenya, menyesha abazi bafite baganya. Yewe yewe muntu wize ukamenya, menyesha abazi bafite baganya. Uvuga uvuga ibyayo, ukora ukora ibyayo, ufasha ufasha abayo, uhamye uhamye ibyayo. Mpari, uhari, duhari, bahari. Ufuku ufuku ibyayo, ukora ukora ibyayo, ufasha ufasha abayo, uhamye uhamye ibyayo. Mpari, uhari, duhari, bahari.
Nume niyigire, nume nikorere, byinshi bizavugwa, biti zizasuka. Nume,
ufuku ufuku ibyayo,
nume,
ukora ukora ibyayo,
nume,
ufasha ufasha abayo,
nume,
uhamye uhamye ibyayo.
Nume niyigire, nume nikorere, byinshi bizavugwa, biti zizasuka. Nume,
ufuku ufuku ibyayo,
nume,
ukora ukora ibyayo,
nume,
ufasha ufasha abayo,
nume,
uhamye uhamye ibyayo.
Team, check the Babylon's alone. Mucyuru muvure, mucyuru musane, mucyuru mutuze, mucyuru mutoze, mucyuru muhuze, mucyuru muhaze, muturu mutwara, muhate ibyo byiko. Umwere kuko bikorwa, umwere kuko bivugwa, umwere kuko bifasha, umwereke nuko bisigwa. Bakumbwira nk'abatanze, cyumvikana nk'ibitazwi. Mu magana y'abahanzi, mu ruhame rw'abatunzi, ubugome mu bakunzi, amaganya ari mu bonzi, amikoro mu batunzi, imihigo y'ubumanzi. Trump i Kigali, rap i Kigali, abari i Kigali, ifranga mu Rwanda, ibyaka mu bata, icyangwe mu bata, irari mu bata, music mu Rwanda. Zana izo nama duha abo bana, dusaba Imana, twisana inyonga. Mighty Gapan. Nta femba ibyo tutahinze, nta risari ibyo tutamaze. Nimbangukirizo n'intabarizo, kunyikirizo zikangurira bizi. Yewe yewe muntu wize ukamenya, menyesha abazi bafite baganya. Yewe yewe muntu wize ukamenya, menyesha abazi bafite baganya. Uvuga uvuga ibyayo, ukora ukora ibyayo, ufasha ufasha abayo, uhamye uhamye ibyayo. Mpari, uhari, duhari, bahari. Uvuga uvuga ibyayo, ukora ukora ibyayo, ufasha ufasha abayo, uhamye uhamye ibyayo. Mpari, uhari, duhari, bahari.
Nume niyigire, nume nikorere, byinshi bizavugwa, biti zizasuka. Nume,
ufuku ufuku ibyayo,
nume,
ukora ukora ibyayo,
nume,
ufasha ufasha abayo,
nume,
uhamye uhamye ibyayo.
Nume niyigire, nume nikorere, byinshi bizavugwa, biti zizasuka. Nume,
ufuku ufuku ibyayo,
nume,
ukora ukora ibyayo,
nume, bizavugwa, biti zizasuka. Nume,
ufuku ufuku ibyayo,
nume,
ukora ukora ibyayo,
nume,
ufasha ufasha abayo,
nume,
uhamye uhamye ibyayo.
Nume niyigire, nume nikorere, byinshi bizavugwa, biti zizasuka. Nume,
ufuku ufuku ibyayo,
nume,
ukora ukora ibyayo,
nume,
ufasha ufasha abayo,
nume,
uhamye uhamye ibyayo.